OTB Zambia Tanzania Leo
TJ24
Vanny Boy.
It's Mr. Buckley on the beat. Oh my gosh.
It's makeup, it's makeup, it's makeup, it's makeup.
Takupenda paka mwisho. Takupenda paka kesho. Oh baby, takujueti na kupenda. Naliku temwe ine. Takujueti na kupenda. Naliku temwe ine.
Vanga ntinga na puga Natako juwe, hana kupenda
Bampa tu bampa Leo ni bampa tu bampa Bampa tu bampa Leo ni bampa tu bampa Takupenda paka mwisho Takupenda paka kesho Oh baby Tako juwe tina kupenda Naliku temo ine Takujue tina kupenda Naliku temwa joy Joy night Neo ni kukonda Baby neo ni kukonda Neo ni kukonda Baby neo ni kukonda Darling baby, my sweetheart Mina kupenda Oh baby takowe wangu Mama tam tam juwa na kupenda Sitaki mwingine Kama naona nipenda My sweetheart ujo niambie Oh mama dali Una nichanganya Mami you are my sunrise Sweetheart You my sunshine joy Takupenda paka mwisho Oh Takupenda paka kesho Oh Oh baby Tako juwe tina kupenda Naliku temwe ine Tako juwe tina kupenda Naliku temwe ine Oh mama Niwe ni kukonda Baby niwe ni kukonda
Niwe ni kukonda